padali munthu wina nthawi ina pamene angona anafika kuno anafika pamudzi wina kuponya nkhondo atathu kuponya nkhondo munthu wina adapenya kuti mʼbale wake waphedwa ndipo anayimba nyimbo imeneyi mwachisoni kuti akadakhana ndalama kaya kuti mngʼono wake akadampeza ku sitolo akadagula Dinali naye mngʼono wanga chinkana nenda neka
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Dinali naye mkulu wanga chinkana nenda neka
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Thawile kutengo
kutengo njoka
Thawile kumudzi
kumudzi piti
Bambo na iwala
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Thawile kutengo
kutengo njoka
Thawile kumudzi
kumudzi piti
Bambo na iwala
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Dinali naye mngʼono wanga chinkana nenda neka
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Dinali naye mngʼono wanga chinkana nenda neka
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Thawile kutengo
kutengo njoka
Thawile kumudzi
kumudzi fiti
Bambo na iwala
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Thawile kutengo
kutengo njoka
Thawile kumudzi
kumudzi fiti
Bambo na iwala
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Dinali naye mkulu wanga chinkana nenda neka
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Dinali naye mkulu wanga chinkana nenda neka
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Thawile kutengo
kutengo njoka
Thawile kumudzi
kumudzi fiti
Bambo na iwala
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata
Thawile kutengo
kutengo njoka
Thawile kumudzi
kumudzi fiti
Bambo na iwala
naswa ndalama ndine nkanagula moyo wosata